urepule ndile sashume sipit bayithengile phakamiso gela basendile funa ama o asithengile tafulisethiwe chile nabo sifuna bokhethiwe ex nayikhona isidlile shingana manje usifihlile letha mo funa ukudubula ibhili khona ozodakwa letha umshini don't data zenifana gets more spinny tipa lentwana sithatha ushintshe letha mo funa ukudubula ibhili khona ozodakwa letha umshini don't data zenifana gets more spinny tipa lentwana sithatha ushintshe
Lam futhi uhamba nama crew mina ngijike ngase spread ngoba ngiphethe nama view serious cause the numbers never lie ngizile so weird mara nginuka ne Dubai always on a plane cause the name is on the fly said I have to hold it down for my niggas in the sky akabisa gas ngoba ngihamba nabo miss kula nabo cool bese ngidlala nabo scene biza nemindeni nibe nonke for reasons ngithi mina ngihamba phansi ngoba umuntu yangizenzi roboto crowd work nge for sure big brand umzobobo outside no joke